Katirero lutuse Mwangu weko bantu bange Habengada anabatakane mikwano mche Hali wakura ni maye Njekalo tikide mendi Ngiti yongo nkubiri ngoma Tone kwe pitina mzei tata Ero yangu we okape sengu we Wakure mwangu dara Hibwe senga nabanchula Obudebu tuse yekwe sengu we songa Mkali kwe yangu wano jambu wangu Ababatakana abatakasi Una batude Oharero mwana wange Agenda kwa njulo musache vyange viwute Narira kukwe Narira, narira
Narira kukwe Mwana wange narira
Narira kukwe Narira, narira
Narira kukwe Mwana wange narira
Narira kukwe Omusache njagala nyomu
wange Narira kukwe Mwana wange narira
Narira kukwe Kale njagala nyomu sute suti
Narira kukwe Mwana wange narira
Kale njagala nyomu wane wane
Narira kukwe Mwana wange narira
Musajja w'ekitiibwa ate mugagga Ekiralo yera tayomba Mukwata mpola ate wampisa ne mu makage Kale njagala nnyo obeere muyonjo Yonna gy'alasa akulowooze ayangu wenga Anyumirwa nnyo ng'eka bulungi Awagwa n'omukazi n'ebbaawe nga takuswaza Awo omwana ng'ensi y'omukwano N'olibeera okimaze ne mu maka ogagibwenga Era naaga bwe nnawulira Nnalira ku ggwe nga kimanyi nayola bulungi wala Nabayogeze n'omulungi Nze nsuubira lindi mu ggwe Okubanga nnyo n'otayomba mwana wange Okumanga nnyo n'otalwana Kumanga ekitiibwa kye wammwe Omusajja omukwata bulungi Nnalira ku ggwe Nnalira, nnalira
Nnalira ku ggwe mwana wange
Narira, narira,
narira kukwe, mwana wange narira, narira kukwe
Mukomanga, 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 mukomanga